siyona Bwatu wa yogela mukama katonda wa mwe Mufulumia mapipa Mulembeke kube yomu kisa Egenda kutonya kumayumba gamwe Hallelujah
Mulembeke kuba Mulembeke kuba Ekuba yomu kisa
Pulirayo enseko mu nyumba ya Sarai omugumba Tuandike mikono tulembeke enkuba Enkuba y'omukisa enetonya Mufulumye amapipa mulembeke enkuba Enkuba y'ebyamagere enetonya Batekeko empeta Nangirira embaga munyumbeyo Mutegeke passport Mwelule amakubo Wali enkubeyo mukisa eja
Hallelujah